turn it on.
Manona chongo, kafana kandalama, home seat, young blazer, money, shizo.
Ask your beats.
The party, yeah. 1, 2, 1, 2, kafana.
Bring it on.
Yeah. Panona pelera senio papato. Dine mwine fiumu furu rambo. Mayoba funo nponye la manako. Siva sekela moyenda bwino haso. Pama siva ndise bene fiumu. Sunga kwani sofanisha mwine fiumu. We never give up wana vironda fulu. Mwine fiumu nga sibide kupe fiumu. Izi vika ndise bene fiumu. Palace fight versus bene fiumu. Kupanga masakari boom. Nangu sina siri ze skulu. Sinzaka kwapo fulu nijibe mu headsock. Magero bani konda fulu clock top. Sokolo kina kajila ka drop top. Tima mazimi ya kuchila na zesko. Mpana kandalama boy nde kaliko. Party after party ngani konza window. Yano zima type ya mweza gelo iko. Sinza kasila fulu isitingo. Ukani pesa usive watiamo. Ndiwe mtu wanga kumulamo. Bashirundu ndine mtu wabo. Nako mapona kasote fulu kumulao. Pano na perera senio papato. Dine mwine fiumu furu rambo. Mayoba funo nponye la manako. Siva sekela moyenda bwino haso. Pama siva ndise bene fiumu. Sunga kwani sofanisha mwine fiumu. We never give up wana vironda fulu. Mwine fiumu nga zibide kupe fiumu. Izi vika ndise bene fiumu. Palace fight versus bene fiumu. Kupanga masakari boom. Nangu sina siri ze skulu.
Dine was invest and impeta na vest. Bwani pasa na kalaka konga lache fest. Ijababani zone, I'm one of the best. Hello nina value, munga teni doll. Sini sala sala, ni slayer na troll. Vuni konga konga, bafana ni matol. Muni one lebo, ushe njine mid. Hela jizmo, bafuna jizibali. I don't trust them, munga lenge jizibali. Pose pena beat, mana njie nkani. Katipali bine, nishitinga gwiri zani. Njawa ise boy, siti yopo bato.
Pano na perera, sini yopo bato. Dine mwine fiumu furu rambo. Mayoba funo nponye la manako. Siva sekela moyenda bwino haso. Pama siva ndise bene fiumu. Sunga kwani sofanisha mwine fiumu. We never give up wana vironda fulu. Mwine fiumu nga zibide kupe fiumu. Izi vika ndise bene fiumu. Palace fight versus bene fiumu. Kupanga masakari
boom.
Nangu sina siri ze skulu.
Siya wanu noti baba bati bambo. Kwela kwa tu mumenso batuwa ndembo. Fuat fuat dile diechi na matuto. Alimuboto loka mbwiru uyu tumbo. Mazingarume they go fresh pasa juicy. Ni one love unga agent muka boothi. Banona tongo na home city ya kakana. Sibaza ziba ni bethidia ya satana. Chiripa na itana ipu chimwela popa nguwain. Fataina na zetiti jela posha nshwain. Music is igome jikonga tumbi. Muni konke pali namba ya katumbi.
Panona perera sini yo papato. Dine mwine fiumu furu rambo. Mayoba funo nponye la manako. Siva sekela moyenda bwino haso. Pama siva ndise bene fiumu. Sunga kwani sofanisha mwine fiumu. We never give up wana vironda fulu. Mwine fiumu nga zibide kupe fiumu. Izi vika ndise bene fiumu. Palace fight versus bene fiumu. Kupanga masakari boom. Nangu sina siri ze skulu. Anona chongo.
Big man drills at chat.
Kapana kandalama.
Jackela.
Home seat.
Eo yo love.
Extreme Records.
1, 2, 1, 2.
Zekili za tishane hapo. But she give it.
Yeah.
Young Blaze I see.
Young Blaze.
Fem Beast.
Money. Shizo.
DC Delule. Finger Disc.
SQ Pafilima.
Eo F4.
The party.
Liu Evo I got.
Zami Music Blog. OMC.